waxaa magaalada Mandheera maanta lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay dhalinyaro baratay xirfadda taekwondo ee loo yaqaano karate. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ismaamulka iyo bulshada qaybaheeda kale. Dhalinyarada maanta la gudoonsiiyey shahaadooyinka ayaa muddo ku dhowaad sanad ah baranayay xirfadda karate. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ugu horreyn madasha ku soo bandhigay majaajilo ka turjumaysa xirfadda ay barteen. Mid ka mid ah macallimiinta wax bartay dhalinyaradan ayaa sheegay in xirfadan karate ay leedahay darajooyin kala duwan. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhalinyarada ay ka dhisaan dhanka aadaabta iyo xushmeynta dadka waaweyn.
Muhammad Sheikh Ali, I am coach of Kick Miles World Taekwondo Club. Kick Miles, these are registered under Kenya Taekwondo Association. Si mambo ya ukora, tumekuja na we have certificate of everything.
First and foremost, Taekwondo teaches a value lesson. Here we come, it's not only about the act or what you do, it is to teach you discipline, significance of respect, how you respect your elders, somebody who is higher than you, but somebody as well, somebody who have lesson than you. These things where you wear have a level. When you the older person have a white belt or yellow belt and the young person can have, he have a lot of respect for this. That's a significant respect.
Dhanka kale, ku-xogeenka xogayaha dowladda ismaamulka Mandheera Xasan Nuur Aadan ayaa dhalinyarada ku baraarujiyay barashada xirfadan. Waxa uuna hadalkiisa sii raaciyay in xirfadan ay muhiim u tahay dhalinyarada caafimaad ahaan iyo difaac ahaanba.
Maanta waa maalin farxad badan, maxaa yeelay xaflad oo qalinjabis ayaan u joognaa. Xafladan zaa'id ay muhiim u tahay, maxaa yeelay arrimahan taekwondo-da waa inagu cusub tahay reer Bandheer ahaan. Dadka horaan waxaa un la aqaanaa cimbir la ciyaara iyo tamada types aan la aqaanaa, laakiin taekwondo waa shay cusub, waana shay muhiim ah. Maxaa yeelay qof taekwondo baranaya, midii u horreysa horta jirkiisa caafimaadkiisa waa kordha, tii labaadna waxaa waaye difaac waaye. Soo arrin zaa'id u muhiim waay. Ilmihii wiilashii yaryaraay waa la ii sheegay, culunta inta ku baranaysiin dadkaan aqaana yaa lagu isticmaalna la dhe soo maahin. Maxaa yeelay meel xun aad qof ku dhufan kartaa, jarxaad gaarsiin kartaa, iska ilaali. Insha allah discipline kolley waa balayn baraa u malaynaya. Midii kale af ingiriisi afso waxaynu waa lagu hadlayay, laakiin bishaara baa la bixiyey. Idaaraddii youth ku saabsan waxay dheheen arrimihii uniformka iyo kobaha ilmi ardayda inta ka akhristaan waa la fiirinaa ladhahay, budget code way ku jirtaa. Taas chief of staff Cabdiwahaab waaba ballan qaaday.
Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandheera.